se kae senganga se kae se kae senganga ke ne
o
re mona a re ba rutsa
easy agare fa juma ya tsamaga emele ho opere tla kopana kopele ga ke shebele ho ope same ga ke sherele ope ke santse ke tla tsela ga ke febele ope di unity di a costa ga ke belele ope botlhale jame ga bo retele ho ope ke mo phela nosi ga ke go sebele ope ama bi too negative ga ke telele ope number e kopetle e buwe o featuring a ka ke spa ke sa repele ope coast jo he ga ke chekele ope tsala sala ke bulela o jele role when a you ju khale fele le gope tse wake up call ya bofelo MCs ene le tsoga fana o lagang ga ke tshegile ope phala fala kho khala
le shama maswana ka tswana ka yes
senanga sana
o senanga sana tsena ga touch my blood.